Baba wethu engcwele.
Zwap.com.
Kristu, thixo wethu namandla onke ekuseni mungcwele. Ekuseni maxhoba yakhawuleza, ekuseni intsimbi yezinye zintsimbi. Ndoda esiphambana, gazele namandla, ekuseni simakade sezulu. Ekuseni ndoda eyancama ubumbayo, ngenxa yobomi bethu, nyangele mihla. Liwala phakathi awe ekuseni ngqongqoshe wena ufula kuvaliwe wena ungenapho kungangenwa khona eyi wena unguthixo oqala into entshe kumini bomntu izithembiso zakho singuyebo singu-amen enkosi enamandla onke because you are God of impossibilities thixo wethu ingcwele ndizothi nje nkosi ekuseni ndiyakuthemba ndikuthemba
ndikungakaziwe
Zwap.com.